Duli kibodi, kibodi. Mwenzenu napenda mapenzi, mikuriko chochote, nikimpata kwa kupendana naye, wala sisi kirorote. Nimempa moyo wangu, na yeye kanipa moyo wake. Amenikubali na madhaifu yangu, na yana madhaifu yake. Kwanza ikitokea siku moja moyo wake umefeli, basi nampa kwangu, kisha saini kwenye kitabu cha mapenzi. Milele wa kwangu, sijua alicherewa wapi, alicherewa wapi, alicherewa wapi kumjua. Alipo yeye, ndo nipo mimi. Nilipo mimi, ndo alipo yeye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye. Malaika wangu wa heri, sababu zangu mimi upewe. Siku moja moja tutoke, pepo wa bahari utupepe. Mbala mwezi, njia yetu itumurikie. Wanataka kuharibu penzi letu, washindwe. Kumetoka ubavuni mwangu, ni lazima nikutunze baby. Wewe ndo utamu wangu, wewe ndo habibi wangu. Hawajui umenikataza vingi mpenzi wangu. Alipo yeye, ndo nipo mimi. Nilipo mimi, ndo alipo yeye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye. Nipo naye, natamba naye, navimba naye, mpaka sasa na enjoy naye, baby. Zesta don't be.